Njagala kugenda kubamu kubakulembeze mu division ye Gombe Municipality ye Nansana bo bajukiza abazadde nti buvunaizwa bwabwe obw'okusomesa abaana basobole okufuuka ab'omugaso eby'ensi. Bijjidde no mu kiseera ng'olusoma olusooka lugenda kutandika sabbiiti ejja, era kansala omukyala akiikirira omuluka gw'e Matugga ku lukiiko olukulembera Municipality ye Nansana Rose Mbege yedde ategeeza ebyobufuzi nno nti engeri gye byawedde kakati abazadde essira basaanidde okuliteeka ennyo okusomesa abaana baabwe.
Nenyongera okwezaweza bannaffe abaatudde ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu, bannange mwebale kuba abaayise. Tusaba Omukama Katonda atayongere okutangaza olugendo lwammwe, era nkubiriza bazadde bannange mwenna nti embeera y'okulonda obululu buno newankubadde ng'ewedde, ate nsaba kati tuddeyo ku mulamwa ogw'okuba bazadde b'abaana baffe, abaana tubazze ku ssomero, abaana tubaye